niko mutuyima
karame
ariko ubuko ko nzabagire nti mwana nawe kubaka karima kanyu k'igikoni none mugeretse no kusengera urwo musesera ngo muje gusara urusenda mvira mu rugo
yewe mbabarirya none sinzongera
iteka ngukangura kubaka urumwa wawe w'igikoni ubwo uzuteye nk'ibiti by'imbuto by'ubwoko bunyuranye ko byajya bikunganira mu kubona indyo yuzuye kandi bihe byose
yewe ndumvise pe kigihembwe kinga nanjye n'icicika naye inzu murima wanjye w'igikoni wafasha kubona imboga n'imbuto ntanduranije
suko se uzambwire nze nanagufasha
Mugabo nawe mugore kugira umurima w'igikoni bibafasha kubona imboga n'imbuto hafi zitaratakaza intunga mubiri kandi zikaboneka umwaka wose mu buryo budahenze n'ingenzi kuri buri muryango kugira umurima w'igikoni uhinzwemo imboga ndetse n'ibiti by'imbuto by'ubwoko bunyuranye byunganira umuryango mu kubona indyo yuzuye kandi iboneye zirikana kandi ko umurima w'igikoni uvugururwa nibura nyuma buri mezi atatu wongerwamo ifumbire usasirwa ndetse unavomerwa igihe cyose ari ngombwa cyane cyane mu gihe cy'impeshyi ibi bifasha umuryango kwihaza ku mboga n'imbuto mu gihe cy'umwaka wose erega burya ifunguro ririho imboga n'imbuto ni ishema ry'umuryango ubu butumwa mubugejejweho na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'umushinga Hot Invest uyobowe n'umuryango w'abaholandi uharanira iterambere SNV ku nkunga ya ambasade y'ubwami bw'ubuholandi mu Rwanda